waa iskuulka ma maahadka in ka tir badan oo hasaara arday haddii markii gobolkan Liviri kan ka wada naqan hadda wayba fadhiyaan in ku badan kontan arday oo hadda qalin jibiida in iska jiraan computer iyo caafimaad marka wayba laa isin wayba naqdo doontaan insha Allah dadkii bariyay bulshada walbara lahay dadkii bariyay bulshada daawo lahay dadkii bariyay lan welbaha deerta fariintu oo marane qaabku markii walbarate idin la jiifato walaalka waltar meel walba rooga marka hadalka dheerada kaale eedanka faraxsan qaabka marane shagada xaflad iyo marane wayba seen la hanbaliyo hanbaliyo may laha marane waa hadii tiidin ka wadaa ditaan ama farxadin ka wadaa ditaan insha Allah farxad kale ku dambayo hadii secondary raad jaamacad aad baaj aad laad waa dareer doont hadee wal barashadan yen may ku wiinada kulli bay wada la dadaalkeen dadaal ay ka daray dadka kale oo macallimiin ama maamulka oo iskuulka IBC insha Allah si balan qaaday dadaalka duusa intii la maraabo doona waa wal antu ku sii badan intii soo nisheena doono idin rajibigni hadii ilaahay marka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
dhigaashoodin siyan aaminsiin intan ku cilmi badana hase ahaatee mays laha walay reeb macna oo yaraa may la rais kalimaad kooban oo may la rais laakiin xasuusu doono reeba islaha meeda kama hanaga faday maamulka IBC oo dhanyar idan daayar waana go'aansadan intii may la rais dadka kiisho walbaran waan hasaaran ma ogdina macallinka tii ay warshintii ay ogdin marka xasuusatana IBC dhanyaradan intii dhanyar idan daayar walay soo biignay baa taarada qoro doonta insha Allah ta'ala unin may naqdo doonaha un isii may naqdo doonta taarada qoro naqdo doonan may faday lama kelima maamulkana may faday la hadala dadka oo idaawadahay iyo la hadala faday may kala faday hadii surgal tama kuma faday marka hore maamulka kuma hanagay eedan kuma hanagay go'aan fay la gaadan may laha go'aanka san gaatan go'aan fay lahayay ay naganay markan go'aanka king go'aan oo self interest ay naganay isin qarash gooni ka waydiyaasan dadka deegaanku dad oo baaba asan dad nool ma eemaana nafta asku ku jirta ma wal baaba asan wal dad ma eemaana fagaane marka maadaama dad baaba asan iyo in unin dad baaba asan wal barna fadaan isin dad baaba asan wal bartan fadaasan dulqaad badan asin ku baahanyi juhud badan asin ku baahanyi sabar badan asin ku baahanyi hadii macallimiinta aan sabar aan dul qaadana macallinka ka shaqsi waay bilishii hela kor laakiin ardayga intu ardaygeega service meel kasta ma ku hela qoraan macna may faday walba la fahama dadka geeka adduunyada horumartay dad uu kala leeyo may ka dhaadana sagaal bilood maxaa suusada taariikhda iyo inta caafimaad aan ka gudu jiray lan shan bil sene ama salaam sene ka dhaadana maxaa suusada qofkiin cumar dheer aan xasuusa taariikhda tiiday iyo caafimaad inta buug aan akhriyay ma hayay 4 sano inta ay is uur lahayd 4 sano inta uur lahayd la case kin ka dheer ayahay macna waana case optional ee inta badan laakiin may la raayis ulada caadiga normal ka meel ka dhaladay hin sagaal bilood ka dhaladay oo normal oo mayba delivery mise labor ka caadiga ah marka un dhan may ku waday far kuma faray hin option ka qaaday hin dadkina sagaal bilood ku wada dhaladay laakiin hoono na era may la raayis reewan la etin hoono na era maana masuul biyaas reewan layu qofka aqoonyahan ah ba professor ha ba dhaqtar ha ba may la nagaday hin arika walyo nagaday mis arita aashila nagadas ay shariki shila nagada mis ahwi arika shila nagada managado blanko walni bardan karaamo laho la karaamayaayo muslimiino managado laakiin markii miraay qof miir kale ku kooy waxa weeye in adeerkay in gacalkay markii laar idan karaamay qofka mayba mik aalaasay walaalka ka digay kaalas markii may faday qadiidan u cas yamay faday walban ardada mayba la kul degalam war mid aray suluqud luqud waa macna masuubiyas may faday markii qadiidan u cas ma daaysan wal baratan adduunka geek wan galo walo ma daa adduunka geek wan galo walaa may faday adduunka geek la jaan qaad wana dunka la jaan qaadna falaan macna annagana nin in badin la awoshay laahay min jar la ma la is awoosh laahay min jarta oo dhan dad xurreen xornimi ka dhalanay masqantan noqobsadi saxaafadii masqantan noqobsadi oo dhan masqantan noqobsadi hata geega xafrada qalan jibiyahay arag arday arday ko hayd dad kale on dad kale raaytana ween weeri mu ko hayan garisan ko way mad wala shay bi ixtiraamo macna ana hata kor ustaadka ida ma si qaliga ah way azumi waqti baan burburi walaa burburi may bafaday taariikh gaar ah iyo walba isin siin ka jaran siin ka sii fadhay marka ma eed muhiim ah aha inta walba la fahmo wala bardahayn wala un bardahayn meel fadhay war qiimo la nagadan laakiin geek wal bardo adduunyi war ka bardo mas Washington Rome ingiriis ka roodo wala bardahay to bardahay hadii la wees computer definition ka soo bees asina soo biye haa us adi adin ed hoos midow ayay adin midowta macna waay reason kamay iyo manin kormane may walbadan ka dardaarmay IBC waa magaceed hayn GD waay waa eedan wiin international professional college waa eedan wiin laakin bay dhaw kiyal fana haddii ma aaminsana tisbay dhaw kiyal fana shakhsiyadda ma aaminsana waa loo dhaadhiciyay wan ii jartay in gubane haddii meerka kiyal la IBC ga kasma hadalayn usna mutulala wan hadalay macna laakin ka bay dhaw ka taala saasma ya aaminsdima geeka bay dhaw ka taala macna international professional college wal eedan wiin fiiri international ma xasuusadeha wal IBC kulliidan iskuulada anti la bumbuniyo magalan u weelo facebook yila hadhikow waa la bumbuniyo ay weelahay dadsho weelahay adra ka markii macalinka IBC ard fiiriska koodas ay chat sameysin imay ma san arday macalinka ka mashquulas isla markii miskadeesta like arto inta sharaato miskadees inta ma sha Allah arto miskadees adiba dharfan macalinka ma chat sahay dad sahay macna marka way fadhay walaas ugu gudba fadhay war ma aanad dad professional ah ma aanad educated IBC ku batay tomorrow ma la fadhay IBC kala soo bida macna ما أمين فلا إن في جت تايم معلمين ترى هاي مش هي أصحابتي معلمين إذا نجيل ولا نجيل وكلام إيه وقام في نقاله قام أنا قادر هاي نقاله أنا تم أقبل لاين بدون ترى معلمك نادم أقبل لاين ولا أو ولا أو سو بين ما ودك كيس ولا معنا مرة بدون معلمك نادم هم مرة معلمك نادم بدون هكاس مرة ما يبغى أوجو معنا ولا يقوم صدي فهمت مركب مسين شغل فلا هي وقت إذا كوم الدرتيس مسين كل بدل مسين هو أغلى يري لكن ولا قديد أول إذا وين واي معنا جبرو كي أنا بهد درينج كريتان بهد درينج صار لبس الناس كدرن لهن لبس ثم لا لبس كي ولقفي لما جيك أمين سنان لكن هو بعد إن أرن أنا إيه لبس ذي ما هذا إن أرن يا هو أرد ما شاء الله أنا إيه لبس ذي ماي يا إدرس وجرة فدر ما هبافة معنا خميس كوسك هذا الله هاي فانا جيك بهن لبس سياسي لبس ذي معنا يا marka may fadaay eedan ka faraxsan fadaay kelmad qaar isticmaalaa qadiid may fadaay oo dadnimad ee qaadano fadaay walaagi hal ku gudub wargey kale la baraday las walaalada professional wiin ma ee wal fuudna professional macnaa shamee bay qof kun walaa ma baraday oo kafeey leeyu haw walaalada baratay ada kafeey lahayd adiga maalan laakiin ku nagad lan geeg idis marta ka imale adigaa markii idis laakiin koy farxadaas fadhayse ya amura qofta idalkiin koy farxadaas macnaa adiga fadhayse ma fadhayas kaas dad ka faraxan jees idi tiiga roogdan magaalada tiiga roogdan marti ma kiidin meel isin roogdan marti isin kaayn meel fadaay aqoonta tiida wal tarta macna laakiin waa aqoonta tiida arika walaa la haato macna kiga arika oo isaag lahaad macna masuubiyas may fadaay billaah aleekum walaa suguduba fadaay geek macallimiin tiida qiimo male dhaqaatiir tiida ma qiimo male culimada tiida qiimo male laakiin jiirka kiga markii ku gudub yamay fadaay oo nimay fadaay qiimaga siyan walaa noodan bay nagadan dadka wal jaan qaada kor nagadan fadaay een idan ma sintin ma falaanta hadal la seen kaga kulaay laakiin xilliga iyo waqtiga in kasmi een idan ka faraxsan faraxdnoon iyo xaflad noocon intan qaybga idan ka faraxsan macallimiinta IBC een waan ka abaal mariyo mahay dadka kiisho may nagadeen ar capital nagadeen may la rais een waan insha Allah ta'ala ma rajay oo niyo jiilkan oo dambeeyay intii walbadan ku bedelo doogna walbadan ku bedelna may faday marka ardada iyo may faday idan ka hanbaliyay oo walbardan isin wala baratan wala isan baratan cilmu cilmiga isan baratan ma cilmi IBC la ka agma cilmi caalami ah baratan marka cilmiga nagado cilmi shaqeeyo nagado cilmi la fadhido inaganay dadaal biya juhdi biya IBC dadka koran gaado kod isin hoad wala barata mar rais ama ficil ay ku ahayd mas xamaasad ku ahayd macna masuubiyas wala barat wala caalami ah adduunyadan ku jaran wala aday ka saasima dadkan wada ka saayeen marka cilmiga ay hadda boqoy hadda istaad kamay ku dhawaajay istaad axmed inta jarada saxaafad la habari idan ka faraxsana ustaad geesay mayba wari caalami ah waay walbadan hasa shaqeeyni
ee iyo private ee dadka may jeela in iyo in badan shal qaadan ee private waa sidii eray english oo waa khaas waay waa wal sigaar leey ee iskuulad qaar oo magac college wadana private wadaan jiraan ee mayba sababto macallinkaasi khaas ngay waa English haddii ku fadaas in muddo isku baradaas ee shahaad la'aan ee iyo email bank tiisnayn laan isku baradaas laakiin college hadii la era ee hatta mayba la sheegay in secondary uu isku horeey ee sababtoo ah ee college ka mayba bir university way waa jaamacad koor ee faculty ka hadhow jaamacad madada galla ee inuu sikeen fuuday ee taas mayba la era kore college ee marka aan ma jeela in iyo shaqo saaran dadkii school iyo college school aan ma kala inshaalba kore public school aan xarumo la ka barbaadin soo kale academy-ga jira tan kale aanu ku hadal fado waan jeelamay boo xirfadaha sida casriga medicine fiirdan bay dhawmay bakiyaalan iskuulaad far badan iskuulka kanna qaybo badan biya caafimaad la biyaay qaybo mabla english department journalism la biyaay soo kale may la biyaay computer caafimaad la dhan badan yiin markii san fiirdan walnum fayl in la xagara IBC walaas special key may beta qayb oo IBC la ka dhaco majarta ilaa si goona yamay baan ku weelada waan
walyar le aanay ka darfada hadii ilaahay raali ka nagad may leeray bili roob dhawya raahata le maana res lu kale leere kulli rig badan aanu walnin sheegan may ba maana eedeedan ka mahadilay IBC oo ilmagi maana mooradis may ba laha IBC may ba leere alfa laame ajalali amooda leere IBC na may buwa irin hoob oo may leere eela leen ururiye arday hoob ilmo fadaasan IBC a elshe ee maana arortoy afamaad ilisu ida maana afamaad ilisu may buwa IBC wasan la may kale markii koowaad in mar lamaad mar saddexaad ag mahadilay ardada sharafta leh oo maanaha geeka bani aadanka dhowr noon shalbahe ku dhawaato lay ka shaqeeyay koona dheefa ka shaqeeyay lanki maanaha aragday inisu walbarada dadyay dhabka maanaha kubi ka talagalay iyo eedeedanka mahadeeliye madana saadlaha lanka dadkan hata IBC ku galan jibi hay badanaa dhaqtarin aan badanyin dadka dhiig joojin walwalba soo been la fadhiisan si kumade tiidee kale may kale maanaha anta ku sheegay faday may leeray maanya may leeray moola limidowta masna may leeray marida limidowya eelna maanga limidowya misgina may leeray maduli limidowta misilidi malaag ee madaxweynaha murun ku dhaateegda maalmeynta imaamulka IBC aragday maanay horta taas banking ka hayarday may kala seen sheegay faday adduunyada sadexda dhanba may kale inta eedan ku kaadalay maana aniguna anas geemeyaan taasi may baanin anta aragday hadda ku teebi faday eedad eed maana bay dhow qiiman ka leen idigin sidaayan may leeray ilaanki awka taaban gooy may leeray aada may la taawe antan arday i maalin ay arlaan walka baradan lan afjii baradaay ma leh ajjar hadda un maaya ka hadalayna meel may la ka goraayo oo school college haday breakfast haday university haday nidaami haday intan bay dhawkiyaal maay la garo jare waa su'aal tiigin IBC maadaama international professional ee tamay erlaay oo eed hatama magaaje gaali in iyo qiimayn li hoo afki maayki maana aadayn afje ka darlaay tilay maana adduunka maana eed hatana qiimo dheer maana marroon gudaajin kala hadalaydi may ba maana eedan ku codsaday in afka maay tah ka daran may la reey lanki maana mada seeman dunji mada gaas leeng mari horta walbadan eeda leen sheegi laakiin waana markana saada ingiriisa la baradahay arabiya la baradahay kisaayili hata wal baradahay laakiin lan afki ays baradahay male ana taas eedan kum isigna dad dhigay sidii ka alay abaantara shamaana haminada anti idaado eedan ku hadalay oo eray lan maana hidi dhaganki maana kasahay bamale wali leeray hagri ho jahab lisku bi halin bunaada hil dhawaase leere uni maana hagras ka hayn may kale leeray hu been aliki hawal da garyaasa hilu mi leeda soo xisna lama geew hobuna dhan arag dhariir kale iska naqnaan hu leen toosas markan maana wali leeray sidee dhan iska duubnaa eediyad walan taraas ana maana madan kasto yar taarig daysin ku sheekay waliyar maana gaaban gobolka bokolka dhalada laakiin bay dhoway ka barbaray lama ku ilitisi bay dhoon ku ay batay janta leen ka bilaa laakiin gobol badan ah mar ilaa garow igaal ka ay hamar beledweyne bulu bur dambe lan hamar nima leh laakiin antaasna wali leeray bani aadanka hadii sanbeeli iska dhalada leen roog jiir gorof kiinada leeray wal iska soo male laakiin wala un hatana ni sheegay in badan aragday hoobada maylay ka dhajarto mooradii tali aad roog galmo siidi may may anti maana leet inti kal meelum ha tiri lika gaadalaw sew markaana saaska la maylikiliya may may la inka sheegdoy
kiinkore diyaarad raaymadii si diyaarad LNT aragday maana diyaarad la ka taamaray irkan maro dhulkan maro hayn kaalmo yari staas aragday nin yaa jira markan antaas dhan una lees geysinay een hobo aragday sagiri kabir maana una dhan samanaanano su'aali teegan le maana una dhan la qaadana in wala aragday suubada lahayn amale tiidi kale antaas gobol aan hamari markan aragday antaas hamari an kala horta maana ma aragna gobol goboladan gaar ahaan gobolka baydhow gobol dheef kulle waan ku dhabeer maragaas dulka barwaaqada antayaal markii koreed walaan ka yaabadanay maayay galaas maadan oo naati biilay ku raabane ombis gmeurid ee tumishan kun galaay han dhawga ka arag ibidkii aragdeena awar madita lata
bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه أما بعد أولا ما أنت أنكو حنبل يي أردي لي جيك إن سور تودي إن يو حير أو جب جب يو حديرا يا هنتي أنت أنكو حنبل يي أردي لي جيك قلن جبي هايت ما ينسك جرانا أردي أو عفماتو قلن جبي هايت أو تريدي ودرس لباتيس داردي iyo arday computer ku kalan jibihayte oo tiradii diirasto meshan arday markiniska daroona sodon si arday aska naqadaan sodon siid ka sageekanta shaadu ku sharqaado doonan hadii la heer tan kale to hadaan hag naqada runtii hadal wal dhamaay mas'uuliyiin antu ku hadalan runtii arday ku hadali aqoonyahan ku hadali dad oo ray badan ku hadalan meel ray meel dad gaadi dahan magsiga maybuwa makadeen galeeray runtii dhirgelin walniin suubi waliyo maybuwa talaan walniin jeedi runtii dadku hadalahaayaan si hadalan fiiri dado yadan godood yagnaki sawtay maybuwa ma arayna in uu bulshadu liidahay oo bulshadii tan runtii meel zero ay marahay taragahaayaan umtu hadalo kulul walaan baahayaan maybuwa isin mustaqbalka la siin talmaamahay oo meel isin sheegahay in uu bulsho ama dadsin hoggaamiyaha in horsiin ku jarnay oo meelisan fadaa in isagnaga tan dadkii bariyeyti bulshada hoggaami lahayay runtii uu noo dhanba hadamayna dad oo da yaraanin wadanku uu roognoona wadan isin xaaladiis isin baaraga haytan meel noo faday in una maybuwa naftana nin dhorana diintana nin dhorana bulshadaana na hormariyo antaasan nin ku baahni maybuwa hadoon wal baran oo isbeddel asuubi waayta inniin isqofka jahilka walba ma dhaanta hadda wal barata aqoonta badarti in isbeddelka suubi karto ma aqoonay walaha barati wadanka ma in qowti bulshada ma in qowti diinta ma in qowti waalidka ma in qowti hadda walba qowdo waayta walaha barata qarash laakiin bi waqti laakiin bi runtii la ka adaadi hadii oo aqoonta isbeddel suubi waayti jidkii ki jaahilka bari ki jaahilka is baara dhakadiy adina bareeti is baara lay dhakate wa aqoonta walba ma taran is baarada lama nooshalata lanki jaahilke is baara oo qori dhakade adina is baara qalan dhakadaas fahmaa markan bulshada meel fada walaawna barani inuu ninka edeegna oo runtii bulshadaas oo la hormariy intaas weyn may boodad ki horeeyay ya daba dareera runtii hadal fiiri Soomaali geeke boqolkiiba lixdan dadda yarway boqolkiiba lixdan dadda yarway markii la fiiri population ka Soomaalina population kan keegan Soomaali hadda may buu population jeemel ki fiiri 4.5 ma 4.5 markii la fiiri wan kun hanu dhawow dadkan ka population badan way markan mustaqbal faylinay moqada markii la fiiri oo walbarashada Soomaali markii la fuuri gobolada konfereed waa hanka badan oo walbarashada oo dhalinyarada walbarada hayto markan mustaqbal mustaqbal badan aan in moqada runtii meel zero ay laabkay wagaafkan ilaangan dareera runtii may dardaarama lahayn in oo la hooji wala barada wala la barada hayona bulshada oo lug faadiin ilaahayna arisa wadaad kale ay Abdulnuur Aruso gudoomiyaha kuyenka jaamada USS haa jar ilaahayna harisa yama yar jaray dadku reeyo leeyin dad aqoonyahan oo ka jaray oo jaray maana meelay lanka walaha barada dhaqtar anagade isbitaalka oo fadhiisay mushaar la sii walka shaqaysade laakiin may baa hisaabad iyo biyaha barada kambaniga mis dukaanka la fadhiisay warkii shaqaysatay lambolaha barada warkii shaqaysatay may rajaray siyaasada barada social science barada dadka bulshada uga gaamiyo barada markay waa barata inaad bulshada uga gaamido la fadhaan oo noo madameen isaf garaysana hadii wal barana wala bardaana siifi gaadana shaqi waydiyan warkala soo beene ya warkala soo beas barabaas kambaniga wablaay garaas kambaniga wablaay garaasoon arado may kale arinka liki leey mushaarka fiirsaasa warkii shaqaysaday istimaadeen oo doonad walaas lagu gudbo la fadhay we need change inuu isbeddel soo beene aqoontana barne inuu isbeddel ka soo beeno limbaahni taasoon runtii dad kale ma ku durahay si kale leen qaadnay tan kale to IBC ma deen hanagada runtii IBC ma aasaasay dhalinyarada ku jeedo gobolkuma ku jeedo aasaastay oo dhalinyaro oo saahad walbarasho ka jiraan mayna la aasaasay beledku walbarasho badan ku jirta iskuulad badan furan jaamacado furan laakiin sababtii dhali inuu IBC aasaasnay may buu inuu hasaarna arday oo professional ah ardayo professional intuna hasaarna runtii arday badan la hasaari ardaydi geey oo IBC hasaartay runtii meelasha dunida ku aflaheen oo magaalada Baydhabo iyo Banaanjan geeyka ku shaqeeyahayaan dad aflaayaan aqdeen aan dadkaas may kumide dad oo goobaha caafimaadka shaqeeyahay dad may kumide dhinaca saafada qayb qaadahay sidoo kale kana Faisal Ahmed Boole Abdulrahman Suuri dad aan ila roogan oo IBC uga lan jibeen geeyka oo ilaado magaalada ka shaqeeyahayaan runtii taasoo in may kumide taa aan achievement IBC deertii IBC qaabkan walaan dhiga hayna may boon mustaqbalka in aan arday professional aan hasaar arday professional in la hasaara meed arday professional inta la hasaana ma fast in arday wala barta lam ardayga markay wala barta binaankreen in ku tamne oo ardaygaasay liki dhiri gali in wala barti us apply gari ama ka shaqaysan for example arday wa afmaad barti in arday professional ay afmaad ka shaqaysan kor inta naga arday ingiriiska la bari arday hadhowdii isbinaanka soo surumay arday ingiriiska soo dadkan ku oo may baan ku munaafay kor inuu sanagada una taas ku duulana IBC ma hirgeliyay health center ama hanu caafimaad ya hirgeliyay harunta caafimaadkii waldisi face-ki ku wadamaadi face-ki lama oo qalabaynta maray wal qalabeyahay mayne dhameen face-ki sadaad u haytii shageysin intaas oo dhanba ganacsata ma maalgelin hay'ad ma maalgelin may maalgeliyay macallimiinta iyo maamulka oo iskoolka IBC oo jab jo ka taladan oo yoska taladan yey hirgeliyeen runtii may fadahayna meel leema in wal badan soo bin ardayga caafimaad goobtaas ma in soo binay lama shay bin soo binay koo dadka oo in abon in medical expense ama caafimaadka qarashki biyan intii in abon in la ka eday lama ardaydi iskoolku waxa ku batin in may ba practical kaga aadano walka bardaana waan ka shaqeysadaan lama sujeedo ya la abuuri goobtaas caafimaad oo la hirgeli oo waa nafadahay oo nafadahay in laga to functional ee may boo dadka qeyb uga aadu kor hormari kor waqti sho geliyan maal jo geliyan dhaan jo geliyan ku fadahay isingu una siin bilaawana dadki wado la fadaw isingu saaso kale to qaybta oo ingiriiska sidoo ustaad British adashayb isbeddel badan ka soo bino fadaana oo maybo hadu walaal la dhigahay walaal hadu la dhigahay wal ku duun intuna soo bina ya iska deeniya fadaana waan insha Allah in suuri galo korta saaso kale to ardayd oo saafada uga lan jibiyaasona may fadaane in un ardaydaasay oo meelo ka praticaysadaan unan hal for example ardayga duu saafada dhamaaysadi waa inuu salmis practice aado ama website laga wuro ama maybe waa journal aan sameeyay ama waxa halka la soo biyeena maybe waa graduate taaso kale to waxaaba iskoolka oo IBC oo guulu sadde fadaa may kumid IBC may suubsaday partner sa suubsadi partner oo suubay may kumid jaamacadda Bay University ya Hariir Luweeldi waqti dhowna insha Allah maybe waa heshiisay MAU gala saahid doona waan la siin bandhig ku kora taaso in may suu giliyaasin ardaygo jaamad arday IBC ku baa inuu soo sifadood uu soo kagal walan ku barade jaamad oo soo wal barasho uu soo ku diyaariyo saaso kale to waxaaba iskoolka oo uu sameey buu rajaynayaa may kumide in oo maadaama uu suwada international professional maadaama uu sayay walaa una dhikaayna wal international inta nagadan for example wadanku nuroog noogsintin waa wadanka Soomaaliya leera level kuna maraynaa wal ogsinin level kun hadam walki biyan may bo level ka hadu wadanka waliga gibiyaayo laakin kor kordho may rajayne in wana may bo biine waxyaabaha oo in ka denbe ama manaahijta ka denbe haddii dunka la isticmaalay ardaygii oo may bo mareekano amki yurbo amki australiyo manaajka suurka barday in wana ko dhine faraahayna waana may qorsheeyayne uno IBC uno subin international relationship in wana samayne taasoo waxa haba mustaqbalka uno kala jibinay kumadaata saaso kale to IBC ujeedidisma in oo may bo college le hado ardaydo le english le baro sida dollar ay lagu qaado lagu shaqeeyo ma muhiimadis ujeedkan ama long vision kuuna leena may bo intunus usinis bedela jaamad intunus usinis bedela waqtaro dhawna insha Allah taala process de darara waana adii ilaahay insha Allah ardaydi oo geeki diploma intu qaadan may rajay doona in mustaqbalka hadana bachelor iyo ku diyaari doonaan islaamaadka IBC intaas oo dhan marka